I am comment on, I comment on, I comment on, I comment on, I comment on. I am comment on, I comment on, I comment on, I comment on, I comment on. Isolo ngqonye intombi bengishela, le ntombi buza isibongo sami ngayitshela. Umama ekhaya ubuza ngale ntombi, ngathi mama leni ntombi kamaphuma lo. Isolo ngqonye intombi bengishela, le ntombi buza isibongo sami ngayitshela. Umama ekhaya ubuza ngale ntombi, ngathi mama leni ntombi kamaphuma lo. Hadebe ngamehla amakhulu ngalo mntwana ngiyasipela bo. Ishobhu anomthi mkhulu, ho hadebe ngamehla amakhulu ngalo mntwana ngiyasipela bo. Oh,